ta inga o le faa fonga mai. La pata inga o le faa. Va ai loa se no fuanga e saonga le mu ma faa fonga i lau leitio mo nisi faa matalanga. La pata inga o le faa fonga mai. La pata inga o le faa. Va ai loa se no fuanga e saonga le mu ma faa fonga i lau leitio mo nisi faa matalanga. Va ai loa se no fuanga e saonga le mu.
Attention, attention. Cyclone warning. Please take cover immediately. Listen to your radio for further information. Attention, attention. Cyclone warning. Please take cover immediately. Listen to your radio for further information. Please take cover immediately.